said latest music.
Belly pull a motor.
Team Davidis.
Pull a motor, pull a motor. Think your money was up.
Ching Tung Pudua. Rasty.
Your boy.
Kinkies.
Umwana. Bas Charwa. Nagundi Zabalat. I see you now.
Set
the pussy,
take the pussy, take the pussy, take the pussy, take the pussy, take the pussy, take the pussy, take the pussy, take the pussy, take the pussy, take Kale sali pantura maloko ya uchushi Nokusha eta fone chikonko mchiloto Super kena chubani tolo Masenga ngani pasto upepa tobo Nika 14 wachira tuwa ishanga Fialamba chosele mbali okula kusamfisho Shimba kampu ila chiba president Bila tobo setu achira mchina tiniteki Pita senza kase mampi Madaje lungwa chubani boxa detumu kalabe
Mchiloto ni nebeta bossi Manusha sevinyo kwa nate kuwa bossi Nina celebrity ushipanga losi Kemba mchiloto tatupanga pisi I see queen ikirio alusaka Mchiloto ni fuwa tuwa fwika Dekula nelingari ya beka Mchiloto baby mwane wakateka Kidista pana ingira medi Kandeke ni botgadi wandi Why me mchiloto ni shinandi MK makite uomba pa mugoti Nari ikwati lana tamala muswala Mutale mwanze ripote wandi mchiloto Towele kailema weta bandi mchiloto Nari dame jana tasha chanza mchiloto
Yo, papo
Tukumare mchiloto Tukembula wisoke mbuke mchiloto
Chunya luwala
Tukumare mchiloto Karumba na banemi pande mchiroto
Muzwa chibani bosi wa dunku Leija chila kole katu chuchu Waisele pwa chibani bayu Bwine ni fifine Samson makaya mchunzu Penilombia chibani chikelo Waseba chila mkumbwa wa matelo Doboy ziba chibaba budo Waije paponjo wantu mogu shtafutu
Ngana pisho kubaila jamu kurara Nimi tufinga vya mfuru kakuwa pera Taishu bati mchiloto ya manda mutora Bachinda makuno kuri ya ibala fula Mchiloto murichombera nganda Kuri ukubwesha anti mwisu kanji panganda Best duo kare tuwa senda Bati tuwaripera kwa kusunga chanda Lesti ni pisi kabamba Tukumane mchiloto mukamba Kazile solo china kiribari ramba Machelela kumwesu kwisa mkuromba Wastinako na bazari Tukumare mchiroto Tukembula wisoke mbuke mchiroto Tukumare mchiroto Karumba na banemi pambe mchiroto
Nipola mchiroto achibani zoto Mashuka tatiba chira mkonka Ivanka ena na mchiroto tomfwa Chef achiba fechanki kakofa Gaira tumba na imia fundu Murio landena achikwa chira mwa mpundu Savenya chonda kwa stema tumbo Antinga ni weta bomba pa casino
I'm the best African superstar I'm a Bentley ni mapsi upu Kutelo teri kaza ni na mchiloto ni shipita Boma ni rusa mboni ni garuto kuta Kwa beast ni meno meno chela tukuta Kulizi muimbusha pande ikata data Indikulu saka muka wata Kanshitiri poemu ni kapopa wa marata
Mwitsenda besu na chiloto
Alexander Mapuranga Simatkun Chiboy mukambichana Gabucho Yanke obashmwana Sent AK mufana wanga King Sicha edoni zamani Nomu nandu chobriga
Manguru wana Mwana boss ba 70 Wako chako nisa wanda venda baka tende Babakona Boss ba shikamfo Big Dan Kopala JR Godfather tu mcholo ele Naba mwata Lagos JR Naba sale Songo man Budo box Dope man Zimla bish balwaj Black shushu Black family
Chatus Kafuni Kadafi Naba Befia Bati Messiah
Thanks for downloading from deadhitbombs.com
Wasnaz Mini Loso Jazz
Raske Pakawama
ZLatestMusic.com
Sizi Webkari Urushi Kingi Babu Era HK Babdiwaya Najaboba Babu.